Next generation. Legendary vibe.
Hey, yo, Montez.
Slow Max, article this time, no time, you know, say.
Dolomyanga bolomya balala, Dokolanga wenda ba balala. Dolomyanga bolomya balala, Dolomya baby Dolomya. Dolomyanga bolomya balala, Dokolanga wenda ba balala. Dolomyanga bolomya balala, Dolomya baby Dolomya. Baby zibuni no bido jinga, baby nene no bikendeza, baby zitoni no biso jinga. Nange sagala kweswaza ogenda n'olowooza ndimba tokambo walango ninge numba wengugambe kyokuwembejja nange noga mukunjisa amazima mulize ngamanyi abakusanya lafu balimbaabo bagambe bavumye balinga enkobe baveewo ate sibasangaawo tolumyanga bolumya balala tokolanga wenda ba balala. Dolomyanga bolomya balala, Dolomya baby Dolomya. Dolomyanga bolomya balala, Dokolanga wenda ba balala. Dolomyanga bolomya balala, Dolomya baby Dolomya. Njagala nsuubize, tibyegambyo ojja kubikkiriza. Nange njagala nkusuubize, nti bye nkugambye nja kutuukiriza. Ebiba biyiseemu onenya wale nsobi nemenya omwengo kukendezako sagala kunyiza ebiba biyiseemu onenya wale nsobi nemenya enkwakyo njikendezeza sagala kunyiza tolumyanga bolumya balala tokolanga wenda ba balala tolumyanga bolumya balala tolumya baby tolumya. Dolomyanga bolomya balala, Dokolanga wenda ba balala. Dolomyanga bolomya balala, Dolomya baby Dolomya.
Ebi zibuni no bido jinga, ebi nene no bikendeza, ebi zitoni no biso jinga. Nanti sagala kweswaza, sisubela njoba binagana. Manyo kupaka senyo, andi sente we kubegonzao. Embetani no kujikutusako. Njagala nsuubize, tibyegambyo ojja kubikkiriza. Nange njagala nkusuubize, nti bye nkugambye nja kutuukiriza.